Mr. I. Praise the King.
Ibushap on the beat.
Mwana muwalo mulungi wampangula. Obwesikula bomutima gumpakuka. Ito 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 chimanyi bampalana. Obali kuchimuntino tonsanira baby. Abogezi toba ulira. Obali kukamuntino twaukane bakwegizo mulungi wange. Dokita wange ye kwai no mukwano kota pima pima.
Ono mulungi kwenjagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo mulungi kwoyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono mulungi kwenjagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo mulungi kwoyagala. Buli kalunjo kamukube.
Wotambula mukwano wewunyisa olw'okuba ebintu byo biriko oligino. Bwe sunda sunda, we bitikulo lokuba ebintu byo biri kwoligino. Eyo figa joine di kwoligino. Eyo fesi joine di kwoligino. Obwo buseko buseka nze bunsikambula olw'okuba otuseko twetwo tuli oligino. Guno muziki gwe nkubanze kunyumira olw'okuba omuntu wange ali kwoligino. Nja kwagala mpaka woyagalira olw'okuba laavu gyompeva kwoligino.
Ono mulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo mulungi kwoyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono mulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo mulungi kwoyagala. Buli kalunjo kamukube.
Ono mukyala wange. Olopate yange. Ono mumuleke yeka. Baby nze nkwagala mukwano sirye jusa. Bwe nkulaba baby nibwe sirya. Guno mukwano gwondaga kati yongeza kuba nze nazula nti ye gwansobola. Guneraga n'enkuba n'ensamba mukwano gwenokuma ye gwansobola. Kino ekirabo ky'emotoka nkikuwadde kitwale lwakuba ye gwansobola. Ye gwe mulungi wange yeka gwe neesiga. Ye gwampa mukwano gwotapimapima.
Ono mulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Ewo mulungi gwoyagala. Buli kalunjo kamukube. Ono mulungi gwe njagala. Buli kimunza na mwesigo wange. Nawo mulungi gwoyagala. Buli kalunjo kamukube.